chinda janta makanza mudansa iwe.
I'm
gonna take you down to the dance floor. We're gonna squeeze you baka baka chini. I'm never never let you go. Bado bado nakutamana iwe.
Hey, bado bado nakutamana. Sweet lady, we nakupenda.
Ukiangeisha uni
Mariamu
tuzane dongeji.
Mr. Nida jituongere. Ningenda njiko nipaka kegele.
Ukiangeisha uni
Mariamu
tuzane dongeji.
Mr. Nida jituongere. Ningenda njiko nipaka kegele. Singing.